doodii ugu dambeysay ee ka hor doorashada madaxtinimada oo dhacaysa lixda bishan soo socota ee Noofambar ayaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo musharaxa la loolamayay ee xisbiga jamhuuriga Mitt Romney waxay si weyn isugu qabteen arrimaha siyaasadda dhinaca dibadda oo ay ku jireen dowladda Mareykanka iyo jawaabaha ay ka bixisay dagaalka ka soconaya waddanka Suuriya. Barnaamijka nukliyeelka ee dalka Iran iyo qabsashada ama baqarashaadka ku baxa dhinaca gaashaandhiga. Wariyaha VOA-da uga soo warrama aqalka cad Don Robinson ayaa warbixintan noo soo diray, waxaana inoo soo koobayay Maxamed Culad Xasan.
Doodii xalay ee socotay 90 daqiiqo waxay fursad u ahayd Mitt Romney si uu u difaaco shakiyo badan oo laga muujiyo awoodda uu leeyahay inuu wax ka qabto arrimaha dibadda. Dhinaca madaxweyne Obama waxay u ahayd fursad uu ku sii xoojinayo aragtida laga aaminsan yahay ee ah inuu yahay qof aad ugu diyaarsan wax ka qabashada siyaasadda arrimaha dibadda iyo arrimaha ammaanka qaranka Mareykanka. Governor Romney ayaa farta ku guday waxa ugu yeeray dhacdooyin aan wanaagsanayn oo dhacay 4 sannadood ee uu xilka hayay madaxweyne Obama. Waxyaabaha uu dhalilay waxaa ka mid ahaa dad fara badan oo ku dhintay dagaalka Suuriya, weerarkii loo geystay qunsuliyadda Mareykanka ee Liibiya, iyo in muddo 4 sannadooda ay Iiraan ku sii dhowaanaysay dadaalka ay ugu jirto inay hesho hubka nukliyeerka. Mr. Romney ayaa se Obama ku eedeeyey inuu ku guuldareystay inuu la yimaado istaraatiijiyad cad oo ku wajahan xagjirnimada sii kordhaysa ee ka jirta dunida muslimka.
I congratulate him on taking out Osama bin Laden and going after the leadership in Al-Qaeda.
Waxaan madaxweynaha ugu hambalyeynayaa in Osama bin Laden la khaarijiyo isla markaasna lagu raajoogo hoggaamiyasha Al-Qaeda. Laakiin waxaan indhaha ka qarsan karo maaha waxa ka dhalan kara arinta iyo sida aan wax uga qabanayno. Waa inaan la nimaadnaa qorshe waafi ah oo aan ku caawinayno dunida muslimka iyo qaybaha kale ee adduunyada sidii ay isaga diidi lahaayeen asal raacnimada iyo xagjirnimada ku dhisan gacanka hadalka.
Mr. Obama ayaa isna sheegay in maamulkiisa uu markii uu soo afjiray dagaalkii Ciraaq uu xoogga saaray Afghanistan iyo ugaarsiga madaxda Al-Qaeda, isagoo xusay in dhammaadka sanadka 2014 ay ciidamada Mareykanka ee Afghanistan ku sugan ay ammaanka ku wareejin doonaan ciidamada Afghanistan, waqtigaasoo uu Governor Romney ku raacay Obama aragti ahaan. Intii ay doodu socotay oo dhan, madaxweyne Obama waxa uu ku celcelinayay in hindisooyinka siyaasadeed ee Romney ay yihiin kuwa qaldan oo taxadar darro ay ka muuqato, wuxuuna tilmaamay isbedbedelo badan oo uu Mr. Romney ku sameeyey fikradihiisa siyaasadeed intii uu ololaha socday.
You said we should have gone into Iraq despite the fact that there were no weapons of mass destruction. You said that we should still have troops in Iraq to this day.
Waxaa tiri waxay ahayd inaan galno Iraq inkastoo ay jirto xaqiiqada ah in hubka wax gumaada aysan haysan. Waxaa sheegtay inay ahayd in ciidamadeennu ay sii joogaan Ciraaq ilaa iyo maanta la joogo. Waxaa sheegtay inaad heshiis dhinaca nuklearka la geli lahayn Russia, inkastoo 71 ka mid a mudanayaasha Kongareeska oo isugu jiray dimuqraatiyiin iyo jamhuuriyiinba ay u codeeyeen.
Labada musharax ayaa aad ugu murmay arrinta Suuriya, laakiin waxay isku raacsanaayeen in ciidamada Mareykanka aysan sinaba ugu lug yeelan colaadda ka taagan dalkaasi. Governor Romney waxa uu ku eedeeyey madaxweynaha inuu ku guuldareystay inuu door hoggaamin oo xoogan oo ku filan arrinta Suuriya ku lahaado.
Waa muhiim in madaxweyne uu muujiyo awood marka ugu horreysa oo uu qeexo waxa la aqbali karo iyo waxaan la aqbali karin. Iiraan oo hubka nuklearka ay yeelata lama aqbali karo. Ma aha in ay hormariyaan awoodda ay u leeyihiin inay samaystaan hubka nuklearka.
Isagoo sheegay in waqtigu uu ku socdo Iiraan, ayuu madaxweyne Obama dhinaca kale tilmaamay in hindisooyinka Governor Romney ee ku aadan Iiraan aysan wax badan ka duwanayn wixii uu maamulkiisa ka qabtay.
Waxaan ku faraxsanahay in Governor Romney uu ugu raacsan yahay tallaabooyinka aan ka qaadnay Iiraan. Waxaa jirta waqtiyo guddoomiye intii ay socdeen ololaha doorashada marar aad sheegtay in aad samayn lahayd isla wixii aan annaga samaynay, laakiin cod dheer unbad ku tiri marka si loo eegana taas ayaa ah midda faraqa samaynaysa.
Madaxweyne Obama iyo Governor Romney ayaa sida ay qabaan ra'yi baarisyo lagu sameeyey shicibka Mareykanka doodii xalay kadib waxaa muuqatay inay aad isugu dhowaayeen marka la fiiriyo ciddii doodii xalay ku badisay. Qolyaha u ololeynaya labada musharax ayaa dhinac walba waxa uu qabaa in musharaxooda uu ku guuleystay doodii xalay ee ka dhacday Florida, wuxuuna dhinac kasta sidoo kale rajaynayaa inuu ku guuleysto codadka dadweynaha Mareykanka marka ay codeynayaan muddo haatan ay naga xigto 2 toddobaad.
Aad baad u mahadsantahay Maxamed Colaad Xasan oo inoo soo koobayay warbixintii uu noo soo diray wariyaha VOA-da uga soo warrama aqalka cad ee Mareykanka looga arrimiyo Dan Ramison.